GSM
this time
ili chamala mama ili chamala baba oh yanga vijijini mijini nimemkata ngebe mtani kona zote
Harry Said, President.
Mwaka utu mejipanga, mtatusame. Nitapiga kila anaye kuja mpaka muweke mupira kwa pani. Yo, yanga, yo, yanga. Yo, yanga, yo, yanga. Kakuopi kalika 20 kitu, nasikia minongono. Kanjibai eti amesha susa, nasikia minongono. Yo,
Loma Lisa
Wafubi Media
Juma Shaba
Dennis Nkane Job Mzee wa kazi chafu Kondi Bangala Aucho Lego Aucho Lego
The best coach Nasri Din Nabi
Aziz Ki Wakene Baba
Lefty Footer
Morrison
El Bugatti Baba Haji Manara
Wakere
El
Wakere Wakere
Wakere
Apu, 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 apu.
Biti meisha yo.
Nashua boy, Babu Kaju, Faridi Musa, Fei Toto, Fei So. Wananchi.
Hey yo, what's up?